Jowadwa ma jo Kristo, keluru joodu kawuono ni mondo wapuonjgi wach ruoth. Ang'eyo ka un jo Kristo mapile. Adwaro ni uduto mondo ubi. Adwaro mondo apuonj ot duto kaachiel. Mano ber, utimo maber kusebiro, ng'ato ka ng'ato mondo kaw kar bet. Temuru rito nyithindo mondo kik giywagi kata goyo koko nikech gibiro mondo wawinjo puonjruok maber. Usewacho ni un jo Kristo moserwako Ruoth Yesu Kristo, o kamano? Bende jowadu mudak machiegni kodu ong'eyo kendo neno ngima mar Kristo e ngimau? Nyithindo, bende uluoro jonyuolu? Wach Nyasaye onyisowa. Nyithindo, winjuru e weche duto jomonyuolou. Nikech mae malong'o ni Ruoth. Luoruoru gi meru mondo bedni maber. In min nyithindo, bende hero Ruoth Yesu Kristo gi chunyi. Nyasaye puonjo joma mine kama. Kamano un mon, winjuru chuowu e weche duto. To kata jomoko ok oyie wach, mondo resgi kuom tim mag mon, ok giwach. To ka gineno timu maler, kuluor. To bidhruok margi, kik obed mar oko mar kado yie wich. Kendo rwako gi dhahabu, kata rwako law. Mondo bed dhano mikano mar chuny. Law mak nyal kethore mar chuny, mamuol, kendo mokwe, manengone duong' nyim Nyasaye. Wuone bende, Nyasaye wacho kuomgi kama. Chuo, heruru mondu, kaka Kristo bende nohero kanisa, mine ochiwore nikech en. E kaka chuo, onego giher mondgi giwegi kaka ringregi giwegi. Ng'ama ohero chiege owuon, oherore kende. Nikech ng'ato nyako cha ringre owuon, to opidho kendo ritogo kaka Kristo gi kanisa. Kendo un wuone, kik umi mirima mako nyithindu, to upidhgi kupuonjo kendo kunyiso kuom Ruoth. To niher Jehova Nyasachi gi chunyi duto, gi paro ni duto, kendo gi teko ni duto. To weche gi machiko itinende, ginibed kuom chunyi. Nipuonjgi nyithindi gi kinda, niwachnigi kibede odi, kendo kiwuotheyo, kidhiyo nindo, kendo kia malo. Lamuru Nyasaye kachiel mondo pong' odu kod dalau gi herani. Yieruru sa munyalo bedo kachiel kendo somo wach Nyasaye kulamo bende kachiel. Kendo dhiuru e chokruok chieng' kidira kodira. Kendo dhiuru e chokruok mar lamo e kinde duto munyalo betie. Ka utimo kamano, dalau biro bedo gi ler kendo biro bedo kaka chieng' e nyim ji mamoko. Nikech kamane kaka wach Nyasaye wacho niya, un e chieng' mar piny, to dala moket e wi got ok nyal geng'ore. To ji duto ok mok taya kendo kete e bwa tonga, to e wi raten, to rieny ni ji duto manie ot. Kamano chieng' mondo rieny nyim ji, mondo gine tichu mabeyo, kendo gimi wuoru me polo duong'.